Sound Records.
Sasa yuko gerezani, ana kesi makinikia.